Get up. Well, Coast Rappers Cypher. You know how we do, baby. What up? Yeah.
Please give me a moment.
Okay. Oh, mama. He ni know my man. He big mona ni cham kama soda man. Paka mistari kichanzi na goes na kam. Checking the flow ko pose kwenye snare na drum. See ni compare me with anybody. Nani bongea ni nbele ya mushkaji. Ni mtaftaji, so mzamiaji. Heavy damn mask, so mbonge kaji. Moro na rap, moro sometimes na imba. Na sometimes na bimba, na sometimes na chimba misingi. Kuringa, sometimes na lipa, sometimes ni ujinga. Kama auto nyamwezini. Uhuni waki ngumi, uhuni gani, uhuni uwa kikatuni. Uhuni una ata peace kwenye row. Uhuni nulia maa peace kwa kitati. Kika maskan, tunaunganishwa na ndo.
Yeah, wanauliza vipi jogo wa shamba tawi kaji mjini. Na kujibu minipuwa kama wesezi fananishwa na ulimi. Japo misele, nipige chini chini. Lenyope na ngaza ida wos. Najua jo makini, kia Mungu minister. Na waka zaida ta, mwangaza wangu na vungara zaida motoka. Na kuenda na masa, niko business takika. Wakijaribu kuni follow masnichi na wakata. Mukisimama na pa, mukipa minatua. Amwezi nifikia na muna jua. La muna ubisho wakati mojua mojisumbua. Kweli mini mdogo la nakili na kifuwa. La stumi mbubo na tumujuzi labarikiwa. Kuna utumia ndumba na wazidi kutumia. La stoyumba mintazidi mwamba Mungu jaliye. Chikichwa fulu mistari na cha. Na dinasinzia potema mistari mikali wanafagilia. Na my haters wanabaki wananyongo nyea. Sam ni wez lazima nijigambe Mungu kani vea jie. Microphone do mama anainelea. Bada ya mamangu mzazi kusafiri nja dunia. Wala skulia mana lini katalia. Na kuni ambia mziki ndo riti laku achia. Kivipi vipi ni walaizi. Nafanya bidini waleje kama Tupac na kina Jay-Z. Wala stawe kubugi kwenye beat. Wala stawe kuflub ni kipe uvast ugezea kiki. Wala stawe kutri ribu kwenye buti, wala ftewe bishana na wapuzi kisa kiki. Mimi na nyenye tofauti kubwa ni nini. Ni kwamba nyenye ni nyenye alafu mimi tabaki kwa mimi. Sasa ya nini kujilinganisha na mimi. Wakati mwajua makini ligi yeno iko chini. Mina flow ngumu ngumu zaida majukumu. Yani flow zangu zinaweza ta kukukumu. Flow natinjumu, flow dumu sumu. Flow kama bomu alafu zuri flow zinadumu.
Wengine wanafiki, hawana deal ni vidamshi. Chill, don't flee, hisi flow ni matamshi. Gigi, money's on my mind, come and test me. Freaky, kwangu mini cash, sina banki. Who? I'm just that kid in the game. Sicky flow like my name, hold on me. If you feel like get the real energy. Henny stains, I'm a dollar in your brains. Ni mekwama, washa wishi, wana yao, hawa nuki bila data. Usaliti, wow, and zao, wana mana tap, lab, as your head, bila shaka. And we bounce like we own these colors, I'm a shaka. Whoa, yeah. Sipendi ma easy go, easy flow. Mto mandoni on the block, now you know me. We don't get tired when it's time to hustle. Tunatia gear, siku tuwa tu kumi. Better days that they come and go. Tunapeta daily uchacha tukosi. We aim higher and we ready to blow. A million kendo, we own this game at 240.
Yeah, you feel grief, you take pills to bring sorrows you paid for. Beneath your chest, there's a protest on darker light, be careful. I question posters in churches, confessing churches I went for. And family in front of the sun, all day like shadows. I let my pride release some part of it in fractions and potions. So I can make use of it later, when fighting my demons. And face all rappers like canvas before a pen on a red flag. And hang on somewhere like Judas, cause you betrayed your phone base. Break the flower vase, don't destroy the flower itself. Listen out fire speaks, don't inhale the smoke cause it chokes. Praise of my inner peace, what they cause it helps me to think. Eyes on your shanky eyes, let me see. You lie what you hide. Yes, to my own perfection. I'm prone to fantasize my genesis, imaginations. Prepare documents and compliments. Got proof from Teflon. A felony begins with prodigy, misguided pupils. I flew beneath the pit inside your gold like albatrosses. I trust nobody but my pockets and Jesus' crosses. You can feel the forces.
Huh. Tuingia viwanja vyao na kupachika mabao. My fans kondoka nao. Wanjani wanabaki wao peke yao. Pisha njia, pisha njia. Watch a moto wake, Tulikuwa chini yao, juu wakawa ni wao. Jori pozi na zarao zikateka mawazo yao. Tukaanza kila uchao kujifua kwa ajili yao. Tukikutana nao tuwapige dafrao. Leo tumekuja kwao wanaleta mikwara yao. Kumbe fake flow zao na tena shallow rhymes zao. Kuiga wachie wao na kwa disi wenzi wao. Na kumbe idea zao wazina mbegu ya mazao. Walidhani game ni yao, siku zote zitakuwa zao. Leo anapigwa na mshangao kuona pinzani wao. Mepinda zaidi yao, wakali kwaliko wao. Wanatawala makao, kisani na mitandao. He's a big mama. Woi, woi. Wazazi wa feli, wakifeli wametuna.
Ondoa chikechea utamu mekolea. Reggie baby mama lao hii mtazoea. Sinanga bogi niko solo kama buibui. Punguza mwembo unanisikiaga wala hunijui. I keep it real like a star, who walk like a star. Are you mad bitch? Jingo jingo nondo nondo zilipendwa. Wanatamani kuniroga kuninyonga kisa nyota inang'aa.